ajakora mu nabantu magaze hejuru ntazgiye bakubiti urugi cyiduka no bamagaze hejuru n'imihoro amagaze hejuru batangira gutema gusa no bagatema kugira ngo batemye tugahunga bagatema supanete no tubarusha imbara nk'abantu bari bari mu nzu twebwe tubona uko twasunika urugi dusubiza urugi rwo mu cyumba
abantu bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Musambira basobanurira Garadi ijwi rya Amerika uko batewe mu ijoro ryo ku wa gatanu rishyirwa ku wa gatandatu muri uwo murenge wa Musambira abaturage batewe batangaza ko babasanze mu nzu zabo baje mu gicuku basinziriye ukangutse akabona abantu bamuri hejuru
ubwo ngubwo abaratemye atemye aramushura hano ku ijosi arongera bati gira vuba ariko umutema umurangiza tugende arazamura umuhoro agiye kunema none mbona byarangiye ahita umuhafata mu irido nanjye mba ndamureka ababaragi
uko babivugaga niko bamukubitaga imihoro hano ku rutugu n'urutugu rwagendaniye ko umuhungu we ahita arira cyane avuga ati reka tugende umugore n'umwana batadutera umwako
bahise bakubitamo rasoromo mu idirishya ry'urugi aba ari kinguriye mu gukingura hajemo batatu abandi batatu basigara hanze yese nsimbuka mafashemo umwe uwo mu muryango ajya abwira uwo nguwo uri inyuma yanjye ati mutima ariko umurangiza uva tugende
icyo abaturage bahurizaho nuko basanga babateye batagambiriye kubiba aho twageze wasanga n'ingo zikinye cyane ku buryo bitakoroha kugira icyo hakura
ubwo baraza baravuga ngo nituvaha amafaranga maze turavuga twebwe turabakeneye nta mafaranga dufite nta kintu rwose nta kintu dufite benda ngo baba batwara
ntago barindira kuvuga ngo n'abakire sinzi numba ari ubugome bwateye baraza rwose mu rugo rw'abakenuse ntuwo natungo ngiro tumucumbitse ariko baza gakomanga
ubwo bani bwose kuri aba baturage kugeza ubu bataramenya neza ibirimo kubabaho usibye abatewe mu ijoro ryo ku wa gatanu hari abandi batangaza ko n'iri joro ryakeye bongeye kumva abantu babakomangira
ntabwo twasinziriye n'iri joro saa kumi n'ebyiri tuba twavuye mu ziko twagiye mu nzu kuryama
mbese ubundi ko waza nyine n'urugi bakaruta imbere undi bwavuga ngo urakize
tusigaye guteka mpita njya mu burida
yego kongera gutya ku byo guteka
ni ukuvuga ngo saa moya ntabwo mushobora kugera ibikiri
nta muntu ukigera ukiri hanze kubera umutekano mukeya
kamunyiba ya karere ka gatatu kumvikanyemo abantu bitwaje intwaro batera abaturage nijoro nyuma y'akarere ka Nyaruguru kamaze iminsi kumvikanamo ibikorwa by'urugomo byahitanye ubuzima bw'abantu babiri abandi bagasahurwa ibyabo ibi bikorwa byari binaherutse no kumvikana no mu karere ka Muhanga mu ntara y'amajyepfo ahavuzwa abantu bitwaje intwaro gakondo nabo baje basahura abaturage gusa umuyobozi w'umurenge wa Musambira Bwanitsiene Muvunyi wasanga ibyakorewe mu murenge wa Musambira ntaho bihuriye n'ibyabaye muri Nyaruguru
ibyo bintu twarabyumvise byatangiye kwa gatanu tariki ya 16 so rero kugeza uyu munsi ntituramenya abariho turacyakurikirana turavugana n'abaturage ko dukora akazi ko kwicungira umutekano bwacu no gushakisha aho twamenya amakuru neza y'inkomoko y'abo bantu
nta mpungenge mu mushobora kugira yuko wenda bishobora kuba bifite isano n'ibyo byabaye muri Nyaruguru muri Muhanga twumvise ibikorwa nk'ibyo wenda ko ari ibintu bimwe
ntabwo turabihuza cyane uretse iyo kesi y'uwo babashije gukomeretsa kuko nta n'ikintu na kimwe bigeze bamutwara ahandi uko tugenda tubyumva turakeka abantu bitwaza ijoro bafite nk'umugambi wo kwiba abantu noneho ahubwo bakumva abantu babatahuye bakaba bashaka kubagerera nabi so rero turimo turabihuza n'iki gihe tubamo kimeshi ubundi kunda kutubora ko abantu baba bafite ibintu byinshi byo gukora ntabwo turabasha kubihuza n'abagizi ba nabi bakomeye baturutse mu baturanyi cyangwa bavuye kure turacyayibona nk'abantu bacu bashobora kuba ari ikibazo cy'ubujura bafite atari bishingiye cyane ubwambere wo kuza kugirira abaturage nabi
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musambira avuga ko kuri uyu wa kabiri bateganya inama zo guhumuriza abaturage no kongera ingamba zo kurushaho kwicungira umutekano Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika mu karere ka Kamonyi mu ntara y'amajyepfo